nigerinik.com.
Father, you're enough for me.
When you wanna talk a dog, now when you wanna talk a fame, easy has it cost you every single time we pray. Tukizi pata tunataka more, Baba tukikosa you're the one to blame. Kuna kitu leo nimekama kuse, umeniweza Bwana wangu, oh, umeniweza, ah, Bwana wangu, oh, 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 hey, hey, hey.
Baba, mbona ukapenda mtu kama mimi, ukaniita hata kabla mimi kuamini. Kuna mambo mengi ya cannot explain. Na sasa uwepo wako pumzi yangu, neno lako taa ya miguu yangu, umenitosha, oh, lazima niimbe.
Fresh up from NigerInik.com.